studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe ɗiɓe studio tamani oɗo sa sakiki moɗo Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde maison de la presse Bamako. Hono jokka hooreje ɗiɗo ɓa ansardine heedi ɓaleri ga ana e juuɗe DGC Mali. Yontere jaɓɓinde o nanngama seenu ɓadalngal Bamako ɗo ana holla hono reenoɓe Mali ana gollida e ɓe leyɗe goɗɗe ɗe. Ɗiɗon keddike hen joyo mbarmi les kasar mobile soldat si ñande asoware nde les cercle asongo ɓe soldat si yo taƴunoɓe laawi mobile aji hakkunde gaati e bintiya tewñittino. Walde yeelen kura wi waddatake e maajogol hirduɓe laamu ñande nogogewo lewru mai saabi de yo nden ñalade woni ko kaaldal waɗata hakkunde laamiɓe e hirduɓe muɗum. Walde Mali ngam deƴere e ɓamtare AMPS waɗan batu mawɗo dow Sicily alsilamaku e deƴere ƴiwde sappo e nayyi yahde sappo e jeegom lewru mendu. Imade mum yo andinde ɗo alsilamaku dari fanda hinne yurmodirde kañe e yarodirde fawarde e yafodirde ley deƴere. Yo ɗe taɓɓe won gonɗiɗo men jogani o hannde bisimilla mawɗo e dow studio tamani. Humaniɓe ndenagu Mali ɗum DGC nangi goto e cikkitaɗo torrude seenu hono ɗo woɗɗa Bamako ɗo yontere ƴaɓɓinde nde. Noon lugotoɓe siri dokki taƴoral oɗo kabaru ndenno oɗo cikkitaɗo laatade jeeyadinke yo kanko du wonno hono ballo hono banggal kaɓorɗe fawarde addude wonɓe amsardine heedi ɓaleri ga. Omo wonno e woɓɓe bonande ley Mali kañum e Burkina Fou. Keɗoɗen noon Mamadou Samba Seku fa ɓeydoroɗen faamu.
O neɗɗo tekkuɗo ɓalejo dun e terɗe makko Yakuba Touré ana tewto noon gilla jonte kewɗe wonande gollirɗe men kumaninde kabaru ndenagu. Ñande alkamsare joy lewru mendu woni ko manggal paɗe men ɓe gollirɗe DGSE ɓe nanguimo ley dende seenu e ɓadale ngallure Bamako woni ko o nanga ɗo. O suuɗi noon wadde hoore makko cawrirowo leɗɗe ɓalleɓe ma julajo dabaji ɓe kolliti wiide o jeedaɗo e guɓe sattinɓe dina ɓe ana wara duuɓi capanɗe nayyi. O gollirdi e maɓɓe ne ɓe gonno ley saha leydi ndi. Yakuba Touré jeeyaɗo wuuro Koyma ley ɓadale ngallure Dienne nder région Motti ana wonno e hakkunde yimɓele landinɓe bonandaji ley gollirɗe gendarme en to leydi Burkina toon. Ɓe kolliti wiide kanko woni dokkuɗo ɓe kaɓorɗe ɗeɓe gaɗi bonandaji ɗi. Nangugol bonderejo goɗɗo dow lawol ɓugni ley jonte ƴaɓɓiɗe laati sababu ko ɓe andani kabaru makko. Yakuba Touré yo jon galle rewɓe taton e Abba sukaɓe joyo. Ɓe kolliti wiide ɗum nangugol makko wallanɓe heɓude kabaruji kewɗi e kañe ɗum nangude yimɓele hewɓe ɓe o gollidan noon.
E wi hono Serge Daniel kanko dunke andal heedi kabaru ndenag ley sahal meɗen nanɗo hooreje ɗiɗo ɓa amsardin du sud ɗum woni hono amsardin heedi ɓaleri ga kanko Yakuba Touré yo ɗum mawɗum e ley golle heedi lugotoɓe siri ana holla eɓe gollide ɗu e wonɓe ley leyɗe woɓɓe ɗe. Wonko Serge Daniel haaldi e Mariam Mayga keɗɗenna Oumar Waygalo.
Des forces spéciales des chefs de renseignement du Mali.
Mangal paɗe leydi Mali ndi golleji mabɓe ɗi ɓe gollata joni ɗan ɓuuri ko ƴaɓɓino ko saabi de ɓe gollide e yimɓele woɓɓe gomɓe ley caggal leydi ndi kañum en gondi e famminndeɓe ɗum waɗi soko sakiti joni ko fo eɓe keɓa ɓe nangga yimɓele hewɓe ley nokku o. Kanko Yakuba Touré o ko noddo téléphone ji ko ɗum waɗi so o nanga o nangama du ley banggue ngallure Bamako nde heddir seenu. Wakkati nde o nangguetende o gaɗɗo hoore makko hono o cotto dabaji kanko jaati wonno hokkude hono gubal ansar dine gongal ley ɓaleri leydi ndi kaɓorɗe. Caggal muɗum ɗo hokki kaɓorɗe naati ley leydi Burkina Faso ndi. Ɗeɗo kaɓorɗe ɗo hokki ɗum neɗɗo noddirteɗo Boubacar Sawo Dougou kañum jaati waɗno bonandaji fewde e gendarme ngaɓe to Burkina Faso to ley octobre 2015. Ɗum waɗi sababu du so yimɓele taton keddi ley hen.
Kala ko jiɗɗo andande poɗe fa e dow bemal men Facebook na Twitter do studio tamani. Mobile soldat en waɗi kasara fa ɗiɗon keddike hen joyo mbarmi ñande asoware nde les cercle ensongo. Mobile ngel yo hono taƴoɓe laawi sakkitinoɓe du karuji hakkunde gaati e bintiya tewñitino. Ɓen tetinono kala ko wonnoɓe ley mobile aji ɗi jogino. Ɗi torraji ɗiɗi ɓeydike e dow ko waɗi trasiga ko ñande aljumare nde fa goto e bomɓe ɓe heddi hen ɗiɗon du mbarmi hen. Imrana Kilou Mayga haaldi e Moussa Touré ɗum kanko woni commandant brigade hono gendarmerie to ensongo to keɗeɗenna Oumar Waygalo.
Bonanda goto waɗama fewtude arme Mali yimɓele woɓɓe kasen bomɓe sumbudu paliki e laawi ley nokkuule ɗiɗi. Wattude bonanda ɗi gaɗanno 5h30 arme Mali heeɓi jaɓɓiti ɓeɗo yimɓele. Ɗum waɗi sababu du so goto e yimɓele bomɓe sumbuɓe keddi ley hen. Le asawere ƴaɓɓinon nde nde mi maati wiide nokku noddirteɗo tasiga yimɓele bomɓe sumbu paliki lumankoɓe ley lawol. Ɓen ɗo yimɓele holitaweɗe ɓe gonno le mobile pick up gotel. Wakkati nde min darti fa min naɓa to manggal paɗe ɓe nde fo min pammina wiyede kasen nokku no dirtiab desia yimbe le bombe sumano gondi ton du falade yimbe le lawol on watto no yimbe le gobbe to lab zanga tobe be dartifa birfito to be gori tobe jayal hono be kani hibirto yimbe le garobe faaba debe ko mobilaji mabbe di gandi ya ton den gotel sami ko gotengel sami ko du wodi sababu so militaire ngabe idon keddile hen joyondu barmi hen
hono police centre jama arrondissement nangi jonte jabbide tuufeje teme tati no ga joy tabambonkaka yo le suudu mahetendu kayita ndenno domo suudu ndu o nangama hore golle o e mo wondi dande o ka fu suulaji mubdum jogi hendu natude le leedi burkina ndenno police ambi horgol an wonda faabe jite hono walde yelenkura wi waddataake e waddataake dande e le majagol hirdube laamu nyande noga go lewrundu kejaade mudun haala wi den nyalaande hawran e nyande hono batu deurintinal do laami be hirdube laamu joddoto beedi jakite kejaade haala pese yelenkura haaldi alusena abature kedena mumudi sendebu
le kawritalo ko sakiti min kala nama golle ame ana hani fewtude e rewuntinde bibbe malifu kanye waddude ko bawden fa horejo leydi ndi kindo amadou toumani touré wartan le mali kanyalande kawritangal do dewruntinde bibbe mali e walde ankabe ana hawra e majo kirdube e lamu o sabe mu min bihi min bawata yidude hunde e wanyude dum famataake le nyalande wotere kollitte metti ame do golleji lamu o kanye tulde halde e mu do kabaru dewrintinal bibe leydindi ko nafata bibe mali wattu joni yo jam e dewrintinal dum mi tewtata no horebe walde amen bi min gadda golleji di nomi waddirta
hono walde mali ngam deejere bamtare dum e AMPS wadam batu hono mawdo du jiwde 14 yaade 16 lewrundu do sisili alislamaku e deejere imaade mum yo andinde do alislamaku dari do yafondirde yardondirde e wallondirde le deejere leede chapane woni dontade li batu o mi haldi e imam mamadou moussa diallo horejo AMPS kedo demo
o waktu min kebi problem fa hewi problem aji ari mal fa hewi yimbe ngari do leedi do be bi ko kambe woni julbe be taji junga yumbe be taji koyde yumbe dum miden jidi wadde o batu min kala na yumbe islam wana dum islam ko kawral islam yurumede nelado allah sallallahu alaihi wasallam kanko o mo yurmuno yumbe kanko golle makko ko yurumede wana dum wana fide yumbe wana wadde violence islam wana dum ko batte dum min bada o do batu inshallah nyana aset garo o ha yimbe pama l'islam hore mu l'islam ko woni islam dagata holdum o dagata holdum dun fu hanne hani halede hande yimbe pama dum yimbe nganda dum
Maroc du fuddi heejo demal jaadowal e wayltagol wakati le Afrique leedo kumani de COP 22 mbi projet mudum yofa demal ardine e le batu mudum gado juude jeddi yaade 17 lewru novembre warorundu
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden di ono to direto jangobi FM dire puddi murtaram e jande balle didi bete yo secrétaire général AMO wi yo wayde yobede lewru avril kany e cioggu passé ono hebe warbe be sabi dedo murtere ono luma awdi du fuddi bete hande to seguto fa balde didi nenno yo walde daraninde awdiji USAID kany e gollirde dema region o darani godo luma imado maggo yo hokkude remobe awdiji lobbi e beedude kebal bibbe jalo ko warata se ngardi heddi kulukoroto golloobe leelamuji kulukoro fuddi hono limtede bete hande fa ande no be putti on golloobe le meringaaji janginirde e ciudi dogotoro fawarde e wombe le conseil region fawarde e cercle ngaji di fu an gonda e le don ga e le ngal limgal li balde joyi hono jande do cellal Bengu fuddi bete hande to mottito le badde jeddi hawrube henbe pamanan ko nayi e cellal bengu kuteji julniru fawarde e suddede ileyonali na suddirede karham ambassade royam peiba le malido faabi jawdi fande do jande lato yo da kaddu de dido kabaruji hande kedde hedade yewtere meden ana yeso wassalam